Story Donza, Season 2. By Plamon Kintonic Montonic. Mwana na badona pote sauza ndi matumba ni shumpeti
ziriko. Remember where you come from.
Apple.
Zambian Music Publish, don't see old.
Tao G made it.
Saibo timbana wanga unambira njeroa. Lino timtombira namba bishtiramu.
Aye, langa amba sinambira na kumbira.
Langa fakso nyinga niyo se sinambira biwa namba bishtiramu kwa njiri nani.
Langa
mfana wako nanu dindo na kuira na kuira kwa mtete machendi kwa mene sinambira.
Aye, langa amba.
Maimbera mwashwani, apane nifrate kuzivisa. Uza mkapa wanapesika nje temtem uza minu uza mfano wano minu uza. Anapesika nje uroa, wanapesika nje wanapasa fufunda pit 5 njila. Pitike fufunda, kusayina manyoa nukomta di machindi kwenye kutu kwa namanga asayina manyoa. Wanamuza nyamule fufunda pit 5, efe kunyamula 75. Elo shaziwa njile fufunda fuma vuto kwa nyamula diva mtraki. Efe nakwasa kunyamula fufunda 75 ya mshumotoka loko mkontena hapa mwa hapa faka fufunda mwameni patraki. Mwanano isa fufunda loko yenze nopena. Ya kwanje ndo wa glow dream wangu kwanza kwanje ndo usegulira ko roko ya manager. Ana kwanza kolonga pofunda 75 set ya 55. Kolonga pofunda 75 mkontena mwamene roko yenze no open. Popeleka pofunda pa jam track. Na pesa kanje ramira pa mkosi papya. Ndiko nje kupaka track pa mbambo pa tama ki mshinyanja timbali mwa roko. Paka track pa mbambo pa tama ki nangena mkapala bala. Mkapala bala mudaranda kufunza nje roa. Big boss nzingati. Bala mwanje roa big boss. Ni mateni njele ka sana ma 2020. Nema wanapasila vitatu sikisi. Uza mundu anapasila nilapsu wanapasila vitatu sikisi. Anapasila nila segureko kama uza mundu zeni Sphinx. Segureko kama kapendira anapasila katika sikatele ira mkama. Pisha mopeno wa loko nopeno na zoe na kutraki kuja. Kono tenga loko kuja na kukweza kwa sefu madogo za kutraki kuja njiri haa. Sisi nifofunda sifunga ganze kutaba. Tenga loko na kwenye nilamuka parabara mtu seguri lako. Afanga njela bweze loko anapua dinya njiri haa na hevi wangu anamuka driver na hevi ni zindi. Ndiko zo kusungiri ya loko. Sungiri ya loko mucha zono agari kuma fomta chomta shimosi. Ganzo sami lako kudogo. Doga zili open. Sami lako che achipulu kutu kwa mamba patraki. Voze kona mgati ya keruka ni kujumbamu. Voze kama kujumbamu mativatiba. Kujumbamu mativatiba. Kujumbamu mativatiba baka vinasi. Uta munda sisa kuma mkati 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 mnani. Babilo nota muja. Alapesa njira buwelele kutraki kuja. Alapesa njira novofunte mkati mtraki. Pisha mopeni njero hapa nchito nfadhi na siri. Ndema wanapishira mopeni wanda gulashi megafoni papa maketi ya shia. Zama la hondila kuja tigula mabatro zira tigula mabatro zira. Evo ndema wanagulashi megafoni na kuenda paka maketi panani paka munzi pa mtere machende. Kwendo zembae kavani. Atamansa mani mwenda mkafole tu bags tu bags advertiser. Samansa mani mwenda mkafole tu bags tu bags advertiser. Samansa mani mwenda mkafole tu bags tu bags advertiser. Samansa mani mwenda mkafole tu bags tu bags advertiser. Wose ndi mwana sambira sambira wanafuza jirishment ili yonzi. Atinangu mawana na mambuya mga zambiki. Mambuya na mawana mga zambiki. Ndi mwana sambira sambira wose wonsi kufanga njiyo samba sambana kwa longa mshitraki. Na wanowe renga patraki mpote mbo wanjiri zendes family. Kwa longa mtraki muja traki ndi mwana rivira. Kondo kwa longo lola futi utazona mwaki mwana buwafika mchofesi. Na traki ya parking hapa mbambo pawepe na wepe walidiwa zona unjika anadiwa. Awa na pesika tiba zewa mtu natopo nje soa wafuresha zona vya wana bawa uza. Ma promises yao. Ndema wana ndra kuli driver wako mbuta nje sumu tuforesha. At first bosa na buwele fe try zaya ni mchua yao sumu mungu. Kasi ni doktor mafunika kuwa ono zawa abaja wa ntukapena ni wafunta zoni. Bata wa ntu natopo nje bosi sabulikira wafuresha. Kuna kwa mba ushala yo tafti watapapa pitafiri yao wazi bosi sabwe. Kwa mafunda tu, we want to bounce off a price. We want to bounce off a price. We want to bounce off a price. Kwa mafunda kushara yoti man. We want to bounce off a price. We want to bounce off a price. We want to bounce off a price. Bosa anapwela peza wangu smart waosha vyongu. Konga drive waosha vopunta babuani smart yonze.
Njiri bosa anu. Hahaha. Mwani ibara buanji. Nima puna nkashapa kwa yaso na bimbi na bisha pizza. Ngati mufuna kunza mpo jiji jose mzawa na bashita kuyankani.
Bosa ano konga poka mwos kezo nga mwandega group leader. Kako wanga kafunza ima mwere ya chani kuna kasi nko kuia. Kafuna chafi kire toko mba kubolesha 2 bags ya fetra hii. Afrika che boss sendi na mwere ya chani kuna njile 2 bags of fetraiza 2 bags of fetraiza. Kasi ni doctor chinyele tipa mkosi. Pena zona wapondo. Kwa mwaze upunda 2 bags of fetraiza
2 bags of fetraiza Tupac of the tribe.
Tupac of the tribe. Karigo judgment idiots. Konga kamwana kwa posha. How are you?
Fine.
What's your name?
Judy.
What do you want?
Tupac of the tribe. Tupac of the tribe.
Chinyele tipa mkosi. Awonga mbuya mbuya kapo zisa tia kumuposha. Mbuya mulishana.
Awa pene mbuya mbags ya vila vila mafetraiza.
Chinyele tipa mkosi. Kawala lande mwana pesika wa mwana mpasila udindo pali tena palipe. Udindo pali ponzi. Kari mulusaka ni nzeru kumunzi ni mpango. Apo. Blamon kintonik montonik. Mwana napato la 40,000 matumba ni shimfuiti zirigoni. Kare kali.
Tauji made it.
Street Cage Music.
Well, remember where you're coming from. Zambian Music Promotion.co.